keeping it locked to VOA 1, the hits.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa aroor axada 24-ka Abriil sanadka 2022-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitriba efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idin kuga haynay idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka mudug. waxaad kalood maqli doontaan doorasho indhaha caalamku ay wada hayaan oo maanta ka dhacaysa dalka Faransiiska. saxafi degan Paris ayaa noo faahfaahin doona muhiimadda doorashada.
doorashada Faransiisku waxay soo martaa laba wareeg. wareegii hore waxaa isku soo baxay Macron iyo Marine Le Pen oo xisbiga mashruuca lagu tilmaamo ama xirka ah. doorashada waxaa ku gacan sareeyay Macron. waxyaabihii ay ka doodayeen waxaa ka mid ahay xoog saarayeen sicir bararka, arrimaha Ruushka iyo Ukraine, isbeddelka cimilada.
arday ka mid ah qaxootiga dhadhaab oo dhibco sare ka keenay imtixaanka dugsiyada sare ee Kenya, caqabadaha ay wajahaan dhallinyarada Soomaalida ee raba in waxbarashadooda ay dib ugu ambaqaadaan Kanada, iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin aqriyo. Ruushka ayaa sii ambaqaaday duqeymaha uu ka wado magaalada Mariupol, gaar ahaan warshadda birta ee ay ku go'doonsan yihiin ciidamada Ukraine iyo boqolaal qof oo rayda. saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in ciidanka cirka Ruushka ay sabtidii bilaabeen duqeymo cirka ah oo ay u geysanayaan warshadda birta ee Azovstal, sidoo kalena ay isku diyaarinayaan in ay gudaha u soo galaan, taas oo u muuqata iskudaygii ugu dambeeyey ee ay ku qabsanayaan goobtaasi. weerarkan ayaa imanaya maalmo kadib markii ay Moskow sheegatay inay qabsatay gacan ku haynta magaalo xeebeedka koonfureed ee Mariupol. shacabka waddanka Faransiiska ayaa saakii u dareeraya goobaha codbixinta si ay go'aan uga gaaraan madaxweynaha xukumi doona dalkaasi dhaca galbeedka Afrika. doorashadan oo lagu tilmaamay tii ugu adkayd muddo sannado ah ayaa waxaa ku tartamaya madaxweyne Emmanuel Macron oo ka socda xisbiga siyaasadiisu ay dhexdhexaadka tahay, iyo Marine Le Pen oo madax u ah xisbiga mayalka adag ee midigta fog. ra'yi ururin dadweyne oo la sameeyey maalmo yar ka hor doorashadan ayaa muujisay in madaxweyne Macron uu in yar ka horreyn doono wareega labaad ee doorashada maanta, laakiin Le Pen ayaa la saadaalinayaa in dhibcihii ugu badnaa ee ay abid hesho ka keeni doonto doorashada maanta dhacaysa. labada musharax ayaa quudaraynaya codadka malaayiin qof oo aana weli go'aan ka gaarin cidda ay codadkooda siin doonaan. dadka ka faallooda arrimaha Faransiiska ayaa sheegaya in haddii Le Pen ay guulaysato ay mawjado naxdin iyo qaraacna u diri doonto midowga Yurub iyo galbeedka, laakiin haddii uu Macron guuleysto ayaa waxay uga dhignaan doontaa inuu noqon doono madaxweynihii ugu horreeyay oo muddo xileedkiisa labaad ku guuleysta muddo 20 sano ah doorashooyinka Faransiiska. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna ee howlgallo ay ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa galmudug saacadihii lasoo dhaafay ay fuliyeen ayay kaga qabsadeen Al-Shabaab deegaano ku yaala gobolka mudug oo ay horay u haysteen. warbixintan waxaa gaalakacyo ka soo diray Cabdiwaaxid Macalim Isaaq.
ciidamada nabad sugidda dowladda Soomaaliya, kuwa danab iyo daraawiishta dowlad goboleedka galmudug ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo ku yaalla deegaanada Qaycad, Sabeena Gowrac iyo Shabeelow. wararka v o a ay ka helaysa saraakiisha ciidamada ayaa sheegaya in fariisimo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab laga saaray kadib markii ciidamada ay ku qaadeen howlgallo qorshaysan oo Al-Shabaab aysan ka warhaynin. sida ila madax bannaan ay v o a u xaqiijiyeen weerarada ayaa dhacay xilli saqdhaxa ah isla markaana dadka deegaanku ay maqlayeen uhuunka hubka culus ee dhinacyadu ay isweydaarsanayeen. ciidamada huwanta ee ku sugan deegaanada u dhexeeya wiisil iyo bacaadweyne ee gobolka mudug ayaa muddooyinkan waday howlgallo ka dhana maleeshiyada al-shabaab, waxaana intii ay socdeen howlgallada lagu qabtay gawaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa iyo maleeshiyadii la socotay, waxaana howlgalladaasi lagu dilay tiro maleeshiyada al-shabaab ka tirsan, sida v o a ay u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka oo ku sugan wiisil. inkastoo maleeshiyada al-shabaab ay wadeen iskudayo ay ku doonayeen sidii ay ku tegi lahaayeen waddada xidhiidhisa hobyo iyo gaalkacyo, haddana waxa ay la kulmayeen howlgallo ciidamada ay wadeen oo ka hor istaagay qorshahooda. ha yeeshee, ciidamada ayaa hadda bilaabay howlgallo lagu baacsanayo maleeshiyada al-shabaab laguna weerarayo fariisimada ay ku leeyihiin deegaanada koonfurta gobolka mudug. si kastaba ha ahaatee, dagaalka al-shabaab iyo ciidamada huwanta ayaa bilowday sanadkii tegay kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada galmudug ay ku lahaayeen wisil. ha yeeshee, guluf dagaal oo muddo socday ayaa looga saaray deegaanada. al-shabaab ayaa mar kale dib ugu soo laabatay deegaanada kadib markii ciidamada dowladda ay isaga baxeen qaybo ka mid a fariisimadii ay ku sugnaayeen. cabdulwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
malaayiin qof oo ka mid ah shacabka faransiiska ayaa maanta oo axad ah u dareeraya goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha xukumi doona 4 sano ee soo socota. doorashada maanta oo ah wareega labaad uguna dambeeya ayaa waxaa ku tartamaya madaxweynaha hadda talada haya Emmanuel Macron iyo hogaamiyaha xisbiga midigta fog Marine Le Pen. haddaba faahfaahinta doorashadan iyo waxa laga filan karo ayuu wariyaha v o a da ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ka wareystay maxamed salaad cali oo ah saxafi degan magaalada Paris ee caasimada Faransiiska.
wallaahi doorashadan Ridwaan, sidaad ogtahay, si fiican baa lagu dareeray maanta oo axada. runtii doorashada Faransiisku waxay soo martaa laba wareeg. wareegii hore waxaa isku soo baxay Macron oo ah iyo Marine Le Pen oo xisbiga mashruuca lagu tilmaamo ama xirjirka ah. runtii doorashada hore iyagu baa isku soo baxay. doorashada Faransiiska waxaynu ognahay mar walba waxaa go'aamiya dooduhu waxay ka mid tahay waxyaabaha go'aamiya. markaa doodii ay isugu yimaadeen labada murashax, doorkii hore waxaa ku guuleystay Macron oo la saadaalinayay, halka dadkii doorashada go'aan ka gaaray ay arkeen in aanay muuqan qof diyaarsan Marine Le Pen xilliga, taas oo ahayd markii koowaad xisbigeedaas uu halkaas soo gaaro. mar labaad kiina iminkana waxaa doodii u dambeysay ee la qabtay 12-kii bisha ama 4 bisha ka hor doorashada waxaa ku gacan sarreeyay Macron. waxyaabihii ay ka doodayeen waxaa ka mid ah ay xoogga saarayeen sicir bararka, arrimaha Ruushka iyo Ukraine, isbeddelka cimilada, socdaalka qiimaha iyo sicir bararka cirka isku sii shareeray. marka runtii dadka isdiiwaan geliyay doorashada waa dad ka badan 8-40 milyan.
waa gartay. markaa fiirisid marka labada musharax xisbiyadooda iyo waxa ay kala aaminsan yihiin,
waxaa jirta madaxweyne Macron ballanqaadyadii uu sameeyey wax badan kama hufulin, taasoo sababtay in ay soo baxaan qolyahan la oran jiray gilet jaune ama la yihaahdo point jacketka yalo waasitay ee mudaharaadka sameeyey ee yurub oo dhan markii dambe saameynta ku yeeshay laga wada baqay. markaa sicir bararka ayay ka abaabulantay taasi. runtii dadku aad bay u dhaliilsanaayeen, laakiin iminka waxaa muuqata maadaama ay isku soo baxeen Le Penna waxay ku ololeysay inay dhaqaalaha kor u qaadi doonto, waxyaalo fara badanna ay samayn doonto, halkay kaga ololeysay in islaamka ay xijaabka mamnuuci doonto, iyadoo ognahay Faransiisku marka hore xijaabku meelaha publica mamnuuc ka ahaa, laakiin iyadu waxay sheegaysaa total wadankii laga mamnuuci doono bidood bay ku ololeynaysaa. laakiin madaxweyne Macron halka uu ka yara dhow yahay oo dadka islaamku xaggiisa ayay u janjeeraan, yaa jinabigu oo wuxuu leeyahay xijaabka waa ikhtiyaar dadku leeyihiin, maaha in meelaha publica mooyaane wadanka laga mamnuuco.
waayahay ugu dambeyn, siday marka doorashadan uga qaybgalayaan dadka muslimiinta?
wallaahi walaal Ridwaan, dadka muslimiinta markii hore waxay wateen milonshon oo aada ugu feenaa dadka tartamaya oo dhan. runtiina subxuma isagu muu soo bixin oo kaalintii saddexaad buu ku dhacay, labada murshaxi soo baxaya muu noqon. markaa haddii ay noqotay in labadooda lakala doorto, waxay u noqonaysaa ay ku qasbanaan doonaan inay doortaan Macron oo u dhow runtii macron oon ognahay in islaamka ay isku dhacsanayeen xiliyadii dambe sida markii xijaabka sidii markii karikatuurka laga sameeyey rasuulka oo xuriyatulqaal ku sheegay marka haddana marka loo eego murashaxada garabka cusuriga ah ee marin le pen in isaga la dooran doono ayay filaysaa saadaashan waxay u badantahay in isaga marka u soo noqon doono
waaya ugu dambeyn marka goorma natiijada rasmi ah lagu dhawaaqi doonaa
wallaahi waxaa lagu dhawaaqi doonaa caawa ilaa beri haddii ilaahay ka dhigo
maxamed salaad cali oo ah
I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do.
Hey girl, that's when I told you.
Told you.
When I was you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild. Wild.
DJ Khaled.
stay tuned for that new one from Harry Styles. It is on the way right after Camila Cabello. This is Bam Bam on the
Hit.
You
said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love.
It's new music on VOA 1.
known to give the color red the blue. Kill 'em. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Are you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky raise up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon.